Internationally approved.
Wapa waridhiki inje do wana tukiki wana tuacha kwa dhiki hela mikononi haushiki ala studioni haufiki kuna kitu tumboni ila dhiki moyoni na machozi machoni wajibuna kichwani kwa mawazo bongoni hizi shida zikomi siku moja takuwa kibogo nazo shido tazipa kisogo mpe mola subira kidogo manani Sio wa mchongo Ni kama kitumbua kilingia mchanga Zama zile siku zangu za uchanga Najihisi kwenu sina mchango Ila mola ana yangu mipango Mola si shetani anaye cheat Tomorrow Kweli mola takutich Tomorrow You'll never be the same Oh na 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 I can never be the same Kuna kitu tumboni Ila tiki moyoni Na mchuzi machoni Wajibuna kichwani Kwa mawazo kungoni Iti shida zikoni
Stand up and wind your waist
DJ Ben
With your big bummy wind your waist Yo yeah Oh baby girl stand up and wind your waist With your big bummy wind your waist Yo yeah
Locally accepted, internationally approved
Ushaze mosha sezi keti chini Ama, ama ni mahi Ama ni vilo mevalia mini Baby take it down, spin it What he can do like you, na na I said down, spin it What he can do like you, na na Girl, stand up and wind your waist With your big bummy, wind your waist, yo, yeah Oh, baby, girl, stand up and wind your waist With your big bummy, wind your waist, yo, yeah
Na kama unataka investor Vilo unapendeza chupa ka video desk Miniskati ya leather Kibenje Gucci texture Sifa kwa Ebenezer jo vile unatutesa Na vlo kwa solo mam Na unani follow hand Sudikai nyingi nga idhi nade Akoro hand Anamanyo pesa jabondo Kiluango molo gang Ayetch malich mkono ni kaza bolo yang Kwa la kuambia niki na amba lulu Neza mchonge ya miti kashaka zulu Na vle anaonge ya fiti na kana ote ya kwiki Apo kingojia misi na kuanganduru So wanyo waist to sipi me Nina moto na wendo wafa wizi me Kama wewe bado siya mwona mwingine Usipi me, hiko nine
Oh baby girl stand up and wind your waist
Oh love
Your big baby wind your waist
Imejali umoyo upendo Penda na penda gavibaya
ila skendo zimefanya sije seto manemu wananikumu vipaya. Mesha badili ata mieneno nadai nimefulia ile mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo sina nazo kisa wewe mama.
Mwana mitapne mpoya.
Nimejaliwa moyo upendo, kipenda napenda gavibaya. Ila skendo zimefanya sije seto mademu wananikumu vipaya. Mesha badili ata mieneno nadai nimefulia ile mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo sina nazo kisa wewe mama. Wana nita playboy heartbreaker bada kitendo.
Naseba
oyania mwenye mini hata kama na watania. Wana nita playboy heartbreaker bada kitendo.
Naseba
oyania mwenye mini hata kama na watania. Baby mi so mtu wa mchezo mchezo. Nyoshe vyombo ni mkande, ila juhudi zangu bure tu. Namtendekeza kama mtoto, hata chakula kwa mkono washi. Kama mashine na mpatango, mana anaga kwa wala maji. Wana nita playboy heartbreaker, bada kitendo.
Naseba,
oyania mwenye mingi, hata kama na watania. Wana nita playboy heartbreaker, bada kitendo.
Naseba,
oyania mwenye mingi, hata kama na watania. Baby, miso mtu wa mchezo mchezo.
Around me, I know you love me, and I love you too. Baby, I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me, and I love you too. Baby, Mr. Prevent, then I'm loving your own thing. Janja na kita kicking is him. God, just know that it's nothing. Rather, I'm a face in the trusting woman, woman. She be my woman, 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 woman.
Locally accepted, internationally approved.
But I'm still coming, sing along my name, baby. Yeah, true love do exist, and that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we gonna make them free. I say prevent, then I'm loving your own thing. Janja na kita kicking is him. God, just know that it's nothing. That I am a pain in the trusting woman, woman.
Chuchuma, chuchuma, we must be chuchuma, chuchuma, my African name. nataka pick it up. Baby nikiangusha pick it up. Nipe moto zaidi akonge fire pick it up. Njoko bedi nikulishe girl pick it up.
Mimi simba mwenye motion chuchuma. Na kuna kwenye motion chuchuma. Na kama ngumu mimi napaka lotion chuchuma.
Ni mkunaji bwana slow motion chuchuma.
Pande riba na kupapa pasa chuchuma nikutakase. Choko pezi wangu nikupakate.
Nikupike mate.
Vera sidika chuchuma chuchuma. Huda mama chuchuma chuchuma. Wema sepetu chuchuma chuchuma. My African nani.
Hey my baby chunga usifunje mifupa.
Ukichuchuma
nikupe kwenye kiti ya mapita ndani.
Toto chuchuma. Wili niko fire dakari sasa. Baby shika bati ni kukune basi.
Usiwe mjinga kakija na mnono mufupi na muizi murrao.
Funny boy.
Napendo navo pepeta ai. Napendo navo sokota soko.
Napendo navo lia yeah, yeah. Kilo navo chuchuma yeah, yeah.
Wana nitapoze rafiki opele. Leo utalia nikikata na wende. Nikikata na wacha kidonda. Usijifanyo kumbuki mkunaji. Sinilikukuna kwa mwaga na maji.
Boze kijana bomba.
Wana ask machine ahem. Fire machine ahem. Sweat machine ahem. Chwada machine.
Vera sidika chuchuma chuchuma. Huda mama chuchuma chuchuma. Wema sepetu chuchuma chuchuma.
I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. Hey, acha lezi tupande. One time, tuwashe jiko kwenye kite. Heaven ona nikanga mo. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo. Ntalamba filo lolo. Heaven ona nikanga mo. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kiboko yo. Nitalamba vilo lolo. Hey. Mtoto sexy na umeoga na mafaranga. Umenipandisha joto. Siwezi lala. Unafinya kwa unapiga ngeta. 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 Unafinya kwa unapiga ngeta. 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 Unapiga ngeta. 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 Finya kona piga ngeta. Ngeta. Ngeta.
Locally accepted, internationally approved.
Kwenye roho mbaya fire bandem. I'm say fire bandem. It's all about us, not about them. Baby, not about them.
Monica, you are me darling. Unago nipa asale. Unaniganga moyo.
Mimi kwako chinkororo.
Ata niwe kibogoyo.
Ntalamba vilo lolo.
Hevilo naniganga moyo.
Mimi kwako chinkororo.
Ata niwe kibogoyo.
Ntalamba vilo lolo.
Finya kona pika ngeta. 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 Finya kona pika ngeta. Ngeta.
Mama yako, kama kuna kana mama yako, usiku
Kizani tititi Bobo Shanta ya 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 Dushka wika oh mama mama ma. Santo santo kaka kaka Nyundo msumeno tunapaka nana Shhh Nyonga nduru nduru Cheza chini kawa ikuru guru We mtamu kaskari nguru nguru Wakora kakondani sini turu turu
Kama kuru kana mama ya kuchuti
Chapa ina sinzia Ukini saka niko busy ma wana ni rank za ya shaba Niko juju za ya jaba Vile yo basti na kapoa Kwa waistline Ata singe kuwa msani bado singe waistline Na all eyes iko kwa uyu dem All night niko mabubu yeah. Una du nini badai Situende hivi niko show kitu Niko show kitu Tuende hivi niko show kitu una du nini badai Tuende hivi ni kushoki tu Ni kushoki tu Tuende hivi ni kushoki tu
Locally accepted, internationally approved DJ Ben
Ukini pamilita tuanganga Wezi sabuni sosi wezi kuku Panganga Baby misi jiwa Kanganga Twende mala tunde ni kupeleke Namanga Namanga Miumanga Kama simba miwi Kanyaga Rombosa Demwa Roisa Badaya Mina kamasa Na kamasa kimakanga Jopo kwa bedroom mina weli kwa matanga
Unadu Unadu nini badai Situende hivi ni kushow kitu Ni kushow kitu Twende hivi ni kushow kitu Unadu
Sasa vao pendeze Nataka tutoke dina baby O mimi na wewe Mipange metik wale check Unavonilewaga mimi Wakati sina baby Uwalo nongoni I want to spoil you today O sheri Uwala usogope Mfuko metuna Tell me what you want to do my boo Catch a movie tonight, my boo My boo Tell me what you want to do, my boo My boo We can go club tonight, my boo My boo Oh yeah
Come on, I take it, come on, 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 take
mpaka ipo. Vilo na check una marinate. I am your top and you can relate. Come let me give you a little taste. Later me and you participate. Join me on gaze. Ikamato silegeze.
Are you ready? tupa chokwa ni bari. Tunasondeka, 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 tunasondeka.
Locally accepted, internationally approved.
Are you ready? Nikuje,
hapana.
Nikuje,
hapana.
Tunasondeka, teja kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Chaja smartphone sina pindogo. Kuna mango kona hapa mindyo jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako na mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mindyo takwa hizi factory zenyu. Na waka caster so mashori zwenyu. Wamenifuata mta, wanasoma menu. Wamenipata njana dishi chakula zenyu. Leo ntaisondeka na hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siyezi someka. Sipigi kabu, siyezi chomeka. Barbado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Back up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all liko na mkono mjizi. Nice pretty face with a bummy a figure. Leon kuisondeka kama mpira la liga.
Tunasafisha mitambo, yeah. Tukizipeleka worldwide. Anai boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. Fix it tonight, boy. Wasani mpaka lini kukaliwa chini. Our whole lives are not. Roundi hii tumekamu kuwa komesha. Roundi this tumekamu kuwa somesha. Tunasondeka, tunasondeka, hey. Domo domo mpaka lini usibishane na nyanya yao. Naboesha, tukisondeka, tunasondeka, tunasondeka. Tunasafisha mitambo, tunasondeka. Tunasondeka, nai, baka ngambo. Tunasondeka, tunasondeka.
Sawa, President Kingston.
Tunasondeka, tunasondeka. Tunarekebisha,
Alejandro. Fisi, 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 fisi. Alejandro. Fisi, 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 fisi. Pima midi utajua ni amuloja. Short na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line oja piga ata order. Uliota na kitu inakaka nyoka. Haina macho lakini inakuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto saya mboka.
Kevo wanadaya na nidai na hana ndai echelipe uba. Kwa DM wanakaza na nisen news. Gone boobs na madhuda. Behind the scenes nime carry a lot. Napiga matot kwenye parking lot. Mbele mbele na wapita na force. Sidigi nyuma niwe chumbi kama bibi ya lot. Sikuli do ni kusave ni waishamba na manga. Waboda na nyandai sinojua luku ni pamba. Warapwa ni pekrodo vile nime wabamba. Nite miuno and you know vile na wafanyanga.
Tumependa sana mikiki na mambo ya dunia. Mambo ya kujaza maji ndani ya gunia. Tulia vulia lazima kuya ogea. Ujana ni moshi ndo mana unavutia. Raha jipe mwenyewe juu hakuna wakulinganishwa nawe. Ukitingisha kiperiti chunga tu kulipu waparuti mama. Niani ile ile asilimia vile vile. Ujana wambona uje tuleleo watapiga vigelegele. Na kesho wakusulubishe lazima tuwarekebishe. Ndo mana tunasondeka.
Tunasondeka.
Saka tonge niko switch na isaka do. Jonanza mziki na bado sijapata show. Niliambiwa kuwa elimu ni ufunguo mbona nimesoma.
Turn it up, turn it up.
It's coming down the beat.
Got my man Joe Master.
Saka tonge niko switch na isaka do. Jonanza mziki na bado sijapata show. Niliambiwa kuwa elimu ni ufunguo mbona nimesoma. Au nilo nayo sio mlango huo. Popote na zisaka chambi. Shida singejenga mwili ningeota kitambi. Madada wakitana unanyea kambi utawasikia. Mwisi bwana gani uyo mvuta mangi. Hawa mabeste wa Afrika. Kuto kuigiza maisha fake uko insta. Chapana itafuta hila bado nyelipa. Nimiliki mazi msupa kama Vela Sidika.
Why me, why me, why me? Kila nachofanya kinakuwa zogo.
Na kutana na afande. Sili nyamana nataka tukipande. Sina phone manze sinataka bambe. Tambia je home leo na lele rumande. Kasi tunataka hizo brand new car. Wacha kutu judge na vile siuka. Kila daraja zipitiki kabla ata saa mbili wanasema gani si
Kimwaga jasho kupate do, hiyo ni mori. Ukihaswa di ukate bro, hiyo ni ngori. Nimeacha panganga na pambana na nangangana. Mana hawa mbanga wa shenzi sana. Bado na haso slipata do, na mwaga jasho kagoro choka yako. Na mwaga mo, la promoter pige simza show. Salari ndo inaleta temptation, na makarao wana bado ataka tension. So tafuta kasabuni ukaspani bunda kita bamba. Na mixa sakafuni sio sabunda.
Tukjeza kila siku vile inafaa. Usingizi lisho jala na siku saba. zangu zetu chafu bado nageuzana. Legalize it, miti ni dawa. Mangoko wote wako na umanga, mangati wote wako na umanga, mtaa zote ziko na umanga, kama ujui sisi wote ni wale.
Wale manga, mama ngamo, sindi. Wale manga, mama ngamo, sindi. Wale manga, mama ngamo, sisi ni mabwana za mabibi zao, sindi. Wale manga, mama ngamo, sindi. Wale manga, mama ngamo, sindi. Wale manga, mama ngamo, sisi ni mabwana za mabibi zao.
Nanda imekazwa inushikishi, napiga nikikata nikisipisi, napiga iyo kitu inapisipisi. Ukiona mina mbulu juan komasi, nakemba wambushi konjeri na masi. Izo shimo zote mina maki, nakata best William loso na kisi. Choboa kasongesho, biki cho, icho icho, kalongongo, nabanono, kilokolo, chambao, kuchengwangwa, kwa grao.
Sini, wale manga, manga, manga.
Batimayo alingoja kupona. wakati ulifika lipona na kaona. Uko wapi uko wapi Najalishi tangoja na strive to kisoja no tuwe pamoja. Uko wapi uko wapi Najalishi tangoja na strive to kisoja no tuwe pamoja.
Kila siku mkona stress bana, nashindwa kile nitafanya. Manzi yangu alinitoka jana.
Locally accepted, internationally approved.
Kule ndizi yo, yangs ako na kamizi na jishi yo. Ikiwa mapike nduru makili yo, yani hadifike buru na kinanko. Mabwita ndio napata mapresha, mayangs wanataka tukukembwa. Sponsor wanataka kubeba na sisi dunda tunataka tukucheza. Mabwetu ndo napata ma pressure, mayengs wanataka tukukembwa. Sponsor wanataka kubeba na sisi dunda tunataka tukucheza. Akina penda ma damn sana waka nishanga. Akina penda ma young sana waka nishanga. Tende ipi nikupeleke kijani, tende ipi tukachane tumajani, tende ipi nikakupe mtihani. After apa utesema Kenya si
tukingale na dai bong ifom nisha sare
leni sikuna ni de ya kutanga badala tu unasema tu tao na sifu dem wana najua kutweka akitweka boy shell ana mbao rauka juu custom za kachacha ni kuperi baka kama gera gifao upa upa
na kuna vile ntangeza shash buda basi na kuna vile nasaka bash sota catch na kuna vile nasaka cash nina shaba na kuna vile napina godo adai paka onda vile nangwa usoko super flat na viva tuachie ngongo nina njugu dula ndula kwa manyodo ni undugu mayex unatema ngono pesa tas chereo singizi wa pono mboko fast mroro si nataka pono
leni sikuna nide ya kutanga badala tu unasema tu tao na sifu dem wana najua kutweka akitweka boy shell ana mba rauka juu custom za kachacha ni kuperi baka kama gera gifao upa 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 au madem wasimame ama wainame au mangeuso simame ama wainame na basi wainame basi wainame basi wainame basi wainame. Sikia leo vile maani mekupangia adiche ukilandi uta gia mi upenda ile feel ukiwa menikalia no kistadi vile we uwa unatulia waithera we mwaga gata gate kado kenaga we kwa kwa oge tabia toido gake no kigwa robo we yo heterezo okainia wezere kinyo kamia thade 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 any thade oh
Leni siku na nide ya kutwek. Badala tu unasema tu tau. Nasifu dem mwana najua kutwek. Akitwek boy shell ana mbao. Rauka juu custom za kachang. Nikupe riba kaka magero yifau. Upa upa eh. Ai pa upa eh. Ai au madem wasimame ama wainame.
Ah we we wainame.
Au mange usosimame ama wainame.
Ah we we wainame.
Na basi wainame.
Locally accepted, internationally approved. DJ Ben.